cha, we kakankole, unakulala, we kakankole, we mama na umu, we kakankole, utapata lazi, kasi kuna shinda ba, unalala ba, kasi kuna shinda ba.
Kipanda tunacheza kwenye beat. Wemzuko kipanda tunakata na mata.